wena ngiyayithola kuwethemba la uhlale kumnandi kubanjani ngokudala mahle sokwami uhlale kumnandi kubanjani ngokudala mahle sokwami uhlale kumnandi kubanjani ngokudala mahle sokwami inzuzi wena ma ngiyayithola kuwethemba la uhlale kumnandi kubanjani
Mi sonjeze, tema, o mi sale le leongon, mi sonjeze, so shilela na, mi sonjeze.